ayyalam kopitan tu dabara tok dabu to kon kala dan duri duri tane kuno do fujirte karo mi jabana kono ne wam heddun gadu fujira internetin tu ne yage dunya ta gadaba te ganna furta ma qalu jirti internetin jira chu na mo application social media o kana mo sab kunnam tinu mara kono ne wan karo mi adunya gadi ndu guyum guyan wa na ran gar su jirke ta tok akana ne adunya ne na mo gadi sok jara bokota wa heddu wala sauki wa heddu wala inje fakatu jirti walmatto da bi sane guddin kanane digital democracy jadanin kar internetin bulchota fi motumma fi wan fedanje tundan dane siyasa ke salle nani akkanane wan heddun ko rabacha de motje guddin digital hunene wan mo digital democracy jadan kunene akkanam afrika siyasa ke sa akkeddune siyasa ke sene ko de qabate tolchotje gam khalfani barino tole namura ko himachufi wan jira dubbachu ka kuduru khane dado ne fi talabini qof da wachu fi khana mo daga sufal tiyaw namu bilbilu fi kiji ke sabutade yo khana mo internet fi yo khana mo computer fi dikka gudalle taato borsa ke sabutade jeni ol maf bulti adunya tana ke salalat ta rahum lemmo ta metre qajel tuno na bank ke safilat wabitachu fi kara babura yo khana mo kara basu fi wanni hore qabatani la famara ne fille ninjirtu ya ta dubati fedane manum taani taksi karande man ya machu hulle furum fedan ta anetin bilbilu ma fi computer fi rala lachu dandan technology wa medun gad hujirt ak gorsitun dabo de fanno tanzania maria saguerti qaromi technology digital africa guddo guddinane tibafati
you're seeing a lot of the people changing the way they live their lives
akan jet jirenne nam heddu wa heddun jijira mujira kan sergisis badad hori huji fi milki dan sandu hujir tan ko famiti ak jari siyasa kessa ko di qabatu le sito chaget sarungene namad aba change tanzania jedu kabiyiti isi jijira mtolchu fi jal qabde kam technology ten etsent tolchi sis kessa tok dabi isi gafa si ayyabame gara afana matti afanu gafasitti afanu mala manjal gabe amma mo dabna mi wan heddu abdatu dipu ballinna abdatu tawjir application okan appinisi wan heddu labso chosu jirt so chitanani akfula autobusitti kamera dabani fi haro matti tayeda mulle qulqulle su dandane kara heddun gaba dabi si kun
before used to be people sitting on the streets just talking a lot about
akan jet duri nami karo mere ta sai lallabe wan siyasa dubbacha ya amma mo wan lallabaninit siiruf social media tanani wan duri ko batu dubbattu amma nam heddu walin dubbachu le dandeta akara han ko batin gungum tojet wanda tammo marsa interneti yoge raje danitira afani sanite ne konko ulfudaddi dubbaddi jechu kunene saganta akkanani tajajil sila motumma nama kennuuf male ittargatanii fi warroori ummata nyaate balleessu ittiin himachu danda'anu kaan ammoo rakkin isaan biyyatti fidan addunyaa baasuu danda'an nam tolchu ugandaa kunen marsa interneetii keenya ammoo mazendeeloo jedhanii tanirratti hagi guddaan waan abbootiin siyaasaa nam tolchitu waan jari kun karaa jari kun horii ummataan ittiin balleessu waan silaa ummatii argachuu male kaammoo dhabe nami tanaawwaltima tatulle akka jechaa sarungitti caasaan hawaasa kunin dhiba ofiitu qaba
we have seen government trying to control as much as they can the virtual space
mootummaa waan gama kanaan dhufa akkuma lafirrallee tolchuu ufumatti qabaadhachuuf deemuu jira akkana tolchuu fafedha tan arguu jirraa jette jamiles foorem dhaaba dhuunfaa karakkoo biyyi keessa jirtu ummatatti muufii ayyabama nam kana ganna dabre keessa waan hol jala hojjettee jedhani caasa interneeti irratti waan seer malee hojjettee jedhaniiti nidhani
hatupinganina serikali hatupinganina polisi wala hatupinganina mwanasheria mkuu wa serikali
nami waan kana himatan kunine meeloon nama mirageettan kana waan anaaf miilota kiyyalleen waan nu keessa hin jirre mootumma jibbitanii fi hujii tan hojjettaniinuun jedhanii jedheetin afaan suwaayiliitin dubbate dubbii isaa jilamaan duubatti mana murtiitti laaluuf deemuu jirani bulchooti kaameruun illeen nam isaanii miliyoon hedduu karuun interneetii kanaan waan hedduu dubbachuutti jiran interneetii isaanii ammoo mootummaatti rakuuti ummati hiriiraa ba'ee jennaan interneetii irra jijjiran wanni akkanaa kunin afrikaa fuula hedduu keessaa mul'atti dhaabii faransaay tokko akka inni jedhutti mootummaan biyya afrikaa hedduun yoo nami siyaasaatti baafatu innilleen interneetii namirra jira